Bonge bimaka pamba teli kambwe zalina tina Boyaka nitovanda na ebisa Kulutu alobe na bomela yomingye Lika bobimi maseke na boiko bomba Bebe mokato la mwana kase na yo Akotanga ina motema Toyebana na emi kolo mile kimingi he Lelo na fi desizio Lakisanga ndenge bapesa kandanga he Maloba ya kulutu bonganga tango ya likambo Ya bonson na bombela yo mingye Likambo bimi maseke oyeba Bebe mokato la mwana kartye na yo Azalia wana motema
Yeah, la mort.